degmada Guraaceel ee gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay bannaanbax Rabdoon ah, kaas oo ay soo abaabuleen culimada, odayaasha dhaqanka, iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Bannaanbaxan ayaa wuxuu ka dhacay bartamaha degmada Guraaceel, waxaana goobtaas isugu soo baxay boqolaal qof oo isugu jiray rag, dumar, iyo carruur, kuwaas oo Allaah ka toogayay si ay roob u helaan. Qaar ka mid ah culimada ayaa shacabka ugu baaqeen inay toobad keenaan Allaah, isla markaana ay iska daayaan xumaanta si uu Allaah ugu naxariisto, isla markaana roob uu siiyo.
Inay ciqaabka Ilaahay inay ka baqaan, in qof waliba ay isku dayo ayada darteed inaan ummadda loo ciqaabin, qof waliba inay isku daydo dembi ayagu ay keenteen in ummadda loo ciqaabin, qof waliba inay intaa isku daydo oo qofku jidfadhiya jidka ka kaco oo qofkii dunya dadka ku haya oo dunya ka daayo oo dhibab kale iska daayo oo qof waliba nafteeda dhaafaya dunyadeeda ummadii kale loo cadaabaya loo cadaabaya. Marka taas waxaan leenahay dadku inay iska daayaan.
Waraaba waraab Ilaahay, afarta qalbo Ilaahay rabbi ummadda, ummadda islaamka kala gaara oo muslimka dhan ku filan Ilaahu nasiib. Ilaahu kaasaan kaa barinno, Ilaahu addoommadaas roobkaasi kaa baryeen, Ilaahu addoomme Ilaahyadaanna, Ilaahu masaakiin baanna, Ilaahu culammada xilligeeda nagu soo waraabe, Ilaahu masaakiinta nagu soo waraabe, Ilaahu baahinka nagu soo waraabe. Haddeer mar horetaani waxa weriyaaliya dayrtii iyo gugii hore way naga daban daabeen, markaan Ilaahay been uma haysano gugiiyo dayrteena way naga daban daabeen. Haddaan aree Guraaceel, Ilaahu maantana waraabe, Ilaahu maantana waraabe, Ilaahu been kuma haysano, Ilaahu irsaaradan kabaylka qabo noogu bedel, Ilaahay oo cudurka caafimaad noogu bedel, Ilaahay oo colaada nabad noogu bedel, Ilaahu na aqbalo naajiib, Ilaahu na aqbalo naajiib, Ilaahu na aqbalo naajiib, Ilaahay oo aakhirada nacafi, Ilaahu adduunka noo naxariis, Ilaahu adduunka noo naxariis, Ilaahu madar iyo magfiran kaa barin, Ilaahu musiibada naga qabo, Ilaahu muslimiinta u gargaar, Ilaahu dunbigeena isku dhaaf, Ilaahu dunubteena daaha, Ilaahu afarta qibla qayra ka jira noo fur, Ilaahu qoofka jira naga xi, Ilaahu yoonka maanta waa jimcada, rabbi yow madaran kaa barin, Ilaahu madaran kaa barin, Ilaahu magfiran kaa barin, Ilaahu caafimaadan kaa barin, Ilaahu caaqiban kaa barin, Ilaahu nacafi, Ilaahu nacafi, Ilaahu caafimaad nasiib, Ilaahu fihana finnayni, Ilaahu adduunkahana finnayni, Ilaahu aakhirahana cadaabi, Ilaahu dembigeena dhaaf, Ilaahu kii waalidkiina dhaaf, Ilaahu kii muslimiinta dhaaf, Ilaahu kii mashaaciqda dhaaf, Ilaahu isugukeena dembi dhaaf, Ilaahu bugacdaan jownagwaab, Ilaahu dhibka adduunka joogaan kaa maga gawna, Ilaahu na aqbalow na ajiib.
Xilliyadan oo kale waxaa qaar ka mid ah degmooyinka dalkeena Soomaaliya ka dhaca bannaanbax Rabdoon ah, taasi oo Allaah looga dalbayo inuu u keeno roob, maadaama dadka iyo dunyadaba ay dhibaato badan ay kala kulmayaan abaaraha ka jira dalka.